nipende kwa ajili yako. Kama safari ya mapenzi ishie kwako. Unavumilia mingi kwangu mama, ya kukera mengi ya maudhi, vishawishi vya hujana, marafiki ndani ya mapenzi. Hey baby, usiniache mbe, lakini acha nitakuwa follow me baby. Follow, follow me, lakini acha nitakuwa bweke me baby. Usiniache mbe, lakini acha nitakuwa follow me baby. Follow, follow me. I want you to know,
baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I love you,
shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I want you to know,
baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I love you,
shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
You didn't know.
Jana kama leo, linawili penzi letu. Moyo kwa kondo kimeo, ushafika ukingo.
Hello,
wapo wengi mama, wanasema mengi kususia. Na kusii sana, ukiwasikia kuuzie. Midomo yao tambeta, lazima mlio toe. Ushajua na kupenda, shongo noe.
Baby, usiniache mbele.
Acha nitakuwa follow me baby. Follow, follow me. Lakini acha nitakuwa bweke me baby. Usiniache mbe. Lakini acha nitakuwa follow me baby. Follow, follow me. I want you to know,
baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I love you,
shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I want you to know,
baby, baby, shika, baby, baby, shika, baby, baby, shika.
I love you,
shika. Baby, baby, shika, baby, baby, shika.
Rasa, baby, nikumbatie.
Je, 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 je.
Uivu wa jisikie.